beeriyi carabka ee deegaanka cognac ee koonfur galbeed ee faransiiska ayaa jooga waqtigii la guran lahaa, laakiin beeraleyda sanadkan ma faraxsana sababtoo ah in ka badan 3 meelood oo meel canabka cognac ayaa loo dhoofiyaa Shiinaha. Beeraleyda canabka ee halkan ayaa ka baqaya in ay dhowaan noqon karaan bartilmaameedka aargoosiga Shiinaha kadib markii midooda Yurub uga codeeyey in la kordhiyo canshuuraha soo dejinta baabuurta korontada ku shaqeysa ee lagu sameeyo Shiinaha. Anthony Brown waa madaxa ururka guud ee beeraleyda cognac, waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in lagu soo rogo canshuurta soo dejinta oo qiyaastii 40% ah, taas oo uu ku tilmaamay khasaare aad u weyn.
Ana oo inay suurtagal tahay in lagu soo rogo canshuurta soo dejinta oo qiyaastii 40% berito, taasi waxay macnaheedu noqon kartaa luminta suuqan.
Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada xubnaha ka midowda Yurub ee sida adag ugu riixaya canshuuraha baabuurta Shiinaha kadib baaritaan uu midowda Yurub sameeyey oo socday muddo sanad ah oo lagu ogaaday in Shiinuhu ay si cadaalad darro ah u kabaan warshadaha. Beeraleyda canabka ee Faransiiska ayaa tilmaamaya in ay ka walaacsan yihiin in iyaga la beegsado maadaama Faransiisku uu arrintan culayska saaray, sida uu tilmaamayo Anthony Brun.
Sababta
Faransiiska ayaa hogaaminaya siyaasadan, waxay raadin doonaan inay beegsadaan dabeecadaha khuseeya Faransiiska oo keliya.
Jarmalka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn midowda Yurub ayaa kasoo horjeeda canshuurahan. Shirkadaha baabuurta ee Jarmalku waxa ay ka baqayaan aargoosiga Shiinaha. Helgert Müller oo ah madaxa ururka warshadaha baabuurta ee Jarmalka ayaa sheegtay in go'aanka midowda Yurub uu horseedi karo isku dhacyo ganacsi oo cusub.
Go'aanka hadda jira waxa uu horseedi karaa isku dhacyo ganacsi oo cusub.
Shiinaha ayaa hore u furay baaritaano ku saabsan soo dejinta hilibka doofaarka ee Yurub iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha iyo midowda Yurub labaduba waxay sheegeen inay sii wadayaan wadaxaajoodyada lagu raadinayo tanaasul. Julia Bolesnova waxa ay ka socotaa guddiga gaadiidka iyo deegaanka ee midowda Yurub.
Ultimately, the EU market provides the opportunity for the bulk of Chinese EV exports.
Ugu dambeyntii, suuqa midowda Yurub waxa uu siinayaa fursad ballaaran oo baabuurta korontada ee Shiinaha ah. Sidaasi daraaddeed, Shiinuhu wuxuu u baahan yahay midowda Yurub sida aynu anaguba ugu baahannahay Shiinaha. Sababtaasi awgeed ayaa waxaan filayaa inay jiri doonaan ficillo saaxiibtinimo oo leh tallaabooyin saaxiibtinimo u muuqda.
Midowda Yurub ayaa ku doodaya in canshuurta baabuurta Shiinaha ay ilaalin doonto warshadaha baabuurta ee Yurub oo ay ka shaqeeyaan 14 milyan oo qof. Midowda Yurub ayaa aaminsan in canshuurahani aanay jebinaynin shuruucda ururka ganacsiga adduunka.
The tariffs are very differentiated compared to the company and based on the individual levels of subsidization.
Canshuuruhu waa kuwo si aad ah uga duwan marka loo eego shirkadaha, iyada oo lagu saleynayo heerarka kala gedisan ee taageerada dhaqaalaha. Aniga oo sidaasi fahamsan, waxaan u maleynayaa in tani ay ka dhigayso canshuuraha kuwo si fiican ula jaanqaadi kara xeerarka ururka ganacsiga ee adduunka.
Mareykanka ayaa bishii August 4 jibaaray qiimaha canshuurta uu ka qaado gawaarida korontada ku shaqeysa ee laga keeno Shiinaha, isagoo gaarsiiyey 100%.